I praise music, baby.
Yeah.
Woo.
Wanaona news tulifanya juzi tujabakiza.
Atuje what?
Hii ni original ndo maana niona nanga kwenye giza.
Sana.
Ukifuatilia sana mapenzi atakuumiza. This type of dick you got, aseme unaniumiza. Uliza heaven or hell, what do you sell? Look at my bell, he's a Chanel. Family matters, they wishing me well. Said if I love her, but come on Miguel.
Come on Miguel.
No, the champagne poppy. Wanajua ila hawataki. Siku namkabidhi mama car keys. They be like damn.
Goddamn.
How I'm a Ebo. When I turn on one of that low. He's getting money for show.
Money.
You niggas living in vain. Joji Funze maintain. I'm on the top of your food chain. Ya on a game la bongo. Kuki nyingi mawongo. Zima nipa mausongo.
Songo.
Niguso ndo manake unatoka chongo. Fact, we don't give a f**k kwenye longo.
Kwanza na low key standards, pili mini gang, tatu siko easy. Sinezo beef wala hate, ila juu niko wise, me the OG kingpin. Machizi wanatukazia number, wakati pishi zaona wachit via email. Aso imekuwa my nickname, full details. Dushi boy, mindo OG boy, kwenye buzz, mina pita kama kali. Walichuma zao kivulini, kipindi vina saka zangu kwenye jua kali. DMV bila auto tune kwenye booth, drip kwenye drill, roof. J.O.D's, Louis V's, niggas eti who did this. Green X anataka nipa BJ, nikamuachia sim DJ. Mama alicheka big time, alipona nimetoa hit song na business. Stress ilikuwa my weakness, God ndo alikuwa my witness. Haters wamekuwa kama koni, mana niko juu na wadang kama Kobe. Na mimi niko God, one man army, wala so soshi. Mambo ni bad, wala so tani, ubeshi ubeshi. Kama uvi mirambo, nani wadhani, leo ni mazeshi. Kunizidi wa ubado, hata we nani, haijalishi. Na mimi namba moja, yeah they know. Chubishane kwa hoja mifano, wananisoma baga boda so leilo. Nguvu za soda na wachora Picasso, itikadi za kirasla kidube. Nimeshaga mataka mkude, na madomo wananitaga kivuruge. Vile nalia mshaga dude. Napigaga slow, napiga fast, wala sina wasi. Karibu kwa show, first class, ukitaka dance. Wanasema hii ni soga ya pass, na mimi nimebless. Kama waja we njo, hizo kwa fast, ina make sense. Hizi level high level siguse, wameshindo waweze wese mbuse. Zamu yangu wacha nitese, washa zima mana limekata wese. Washa toka kwenye chaki na waona, wamekusha na hakuna wakubona. Na padozi joni ngoma juu ya ngoma, wanasema busy nimeshindikana. Najua mimi ni party sio. Naona unatoka mbio. Walidhani ni utani, si ndio? Na umvisi ni majonzi kilio.